ZLatestmusic.com.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Them camera can do. Who the job? Yo boy, yo mugs. Let's go.
We stack a man and he wave on a vika come team man. Baby Vendela Paduze. Deep on in Vela man no name. We stack a man on Sandela Batu Beba Kamba. Bafuna banka de kata. Amami kala vela kanyi baka. Baby ni vesa ho. Avaleti te tuwa me muli siketi yo. Siba siba ho. Baby ni vesa ho. Peso kamba sunga wa me kuli pembe kafu. Tiwe ni nacho. Chivu viri ni dola. Uka samba ni plus. Beauty ya kwa sufo singa.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funko too. Never butterflies, umu mochi for Montico. How I can't breathe on a bushiku. I just be thinking about you. That hotel unless I found you. Kitty J when I'm around you. Beside you, inside you. Meet a fair white pressure. Self-esteem on his alley to pressure. She's my piece, it's a campaign of pressure. We share in a language to our mulesha. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wame muli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Bezo kamba sunga wame kuli bembe. Tiwe ni nasho. Chivu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako supo singa. Baby ni nasho. Chivu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako supo singa. Niwe alo.
Futa bati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula koneni weli landa. Ewa nagasha batunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha salamu kongola. Abana siri asati mwana wadibiali kamo kava. Favembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elo I beauty wakamba. Kaka biti akavama katamba. Wose pachipanda wa makamba.
You a baby ni besa. Aba leti tetu wa memuli siketi. Siba siba. Baby ni besa. Beso kamba sunga wa mekuli pembe kapu. Kiwe ni nacho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako supo singa. Baby ni nacho. Chimu vini.
Apachano chafuta na magelo pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje fose babakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauze.
Iwe ni nacho.
Olo libe na makeup. They can't compete. Baby ati shatafu. Wabafe weka takwaba na backup. Baby you.
When
he not so, can't be worldwide. Kabundi kapish. Chuempala chala nyam. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandek. Mr. Sean Kester, what up? Uri Jab.
ZLatestmusic.com.
When you're not sure.